sakiraɓe bisimilla moɗon heɗade yewtere meɗen fabodiren yewtere alalbare fou ɗo gonɗo limal fou e manggal mumen jowti on heɗade sembe kabaruji ɗi anni jande l'école ɓiɓɓe rewɓe ley jande ley leyre ɓeydereke ley temedere fou hono hakkeɗiɗi ley mali e wi ministére humminide jande ko wonno ley temedere fou capanɗe jetti yeeyi joni fa ley temedere fou capanɗe jetti e ɗiɗi hakkude 2019 yettade 2023 hay hono kabaru muɗum wori ley nokkuji dakorde egguɓe ɗe en ɓeydirto faamu ɗo e seeɗa fayi e tawede kabaruji kewɗi jeeyi yesso rafidenago ana woodi talkaku fa yettade e hurtingol ɓiɓɓe rewɓe illa ana famɗi ɗum ana e tiɗallaji ko ujunaji ɓiɓɓe rewɓe jande muɓen bonata fu ɓuuri ley créduji ɗi kañi e saabe eggugoji cuuɗi lekkolde kewɗi woni udduɗi ɗum ko bonata jande sukaɓe hewɓe Amadou Samake keƴaɗo jande ley UNICEF en lanodiri muɗum ɗo e seeɗa min garan hokkude on komin kaltidi e makko komin mbiyata rubrique artiste invité yontere nde meɗen belti bisiminde artiste inde ande goto mali lekki mawki omo anda le leydi meɗen ndi fa yettade caggal muɗum o gollidi e andaɓe sanne on Ali Farka Touré e woɓɓe kasen mawɓe e jibi mali omo yima e fulfulde e koroborore sakiraɓe e min joppan on tewton anditinde homo woni momin kalda haala muɗum farde meɗen yettade e rubrique o Ousmane Nyalibouli kañum woni noon ɗo Adjaratou Taraware woni noon to ɓoggi janɗe to heɗotoɓe ɗo gonɗo le mali fo e manggal muɗum min jowti on heɗade studio tamani dow yewtere fabodire nde jande l'école ɓiɓɓe rewɓe ley jande ley leyre ley temedere fou yeeyi fa hakke ɗiɗi ley mali ministére humminide jande holliti wiide ko wonno ley temedere fou capanɗe jetti yeeyi joni fa ley temedere fou capanɗe jetti e ɗiɗi hakkunde 2019 e 2023 fayi e tawede ko heewi yeeyi yesso daranade fa ɓiɓɓe rewɓe kina jande ɗum tiɗalla muɗum ana wodi ley leydi meɗen ndi fayi e tawede immadaraji kewɗi ɗi laamu o kañe ONG ngaji gondi ɗum ko metti honjotoɓe hewɓe hono kabaru muɗum wori ley nokkuji egguɓe ɗe e wi hooreɓe dakorɗe yogaje ñande ka fu ɓiɓɓe rewɓe ɓuuri wattede e jande l'école ley ɗe nokkuje ka tiɗal ana woodi noɓe keddirto na noɓe no jande mabɓe yarita yesso fa ɓeydore ene faam anni jantore a dow faccitago sita sidi ɓe
ley genni bamako ɗo yimɓe dibaɓe wari jooɗi dene falaje sukaɓe mumen ko hew muɗum inde ma wi nama école ɗum ko holliti hoorejo o sitti Amadou Diallo o holliti fa hannden ɓe sukaɓe ana wondi e janggude l'école ne deene ko holliti caggal muɗum le o jama ɓiɓɓe rewɓe ana e muɗum wondi ɓe janggude ga ko hewi meɓɓe darna jande saabe dewle ɗum yo hunde ko metti
nokkuji ana goni ga sukaɓe ana jangga so janggi fa toto seeɗa fo adeɗo jaha an ɗon école gomma ana wi e école a tetti ley sema ɗo sukaɓe hewɓe on ɓe jiimi janggi fa keeɓi hono jeehi fa hono septem na hono sixiéme en tawa kewti hono hurtinede tan saara muɗum huula heras wiya sani jomum naatay dewgal law fou e waɗan bona quoi hono ɓiɓɓe rewɓe ka ɗum bonnata jande mabɓe jaati ka won heddiɓe ina jangga ka samiɗen keɓa hono wallatamin e majju noɓe janggira fa ɓe keɓa nafa jande mabɓe e jiɗi
le nokkunodirteɗo barbe ga e sewaare yimɓe dibbaɓe jippi on nokku holliti jogui ko yaata sukaɓe deeɓe janggoɓe école le wi hoorejo haltanaɗe kabaru jande Ali Bawurdi Bari o holliti fa hannen le on nokku ɓiɓɓe rewɓe ɓen ɓuuri hewde e école ɓuuri badde worɓe ɓen le classe yogaji holliti caggano hi Paba Muña jungo ONG ngaji ɗo naatukin saabe ɓe pammini saaraɓe fattade sukaɓe rewɓe ɓen ɗo nafa jokkunde jande fa hannden ko natta saaɓe naftiro
mbiɗa jogui ɗo sukaɓe élève ene yaafa e capantato eko yowi ɓe ɓaɗi fay deeɓe nenno ɓe sukaɓe miɗen kaybaɓe sanne nenno right to play wonno ko watta min financé so min cuɓo jangguinoɓe min binda inɗe sukaɓe min gaɗa ɓe inscrit ɓe gatte e école to soɓe gattama le école to min kayba jande mabɓe ɗo mbiɗen jogui élève en sa ƴeewi le classe to a tawan rewɓe ene ɓuuri fay worɓeɓe hewde ɓiɓɓe rewɓe janggoɓe toon ɓen miɗen kaybiraɓe sensibilisation ngaji wakkati fou jewtida e saaraɓe sukaɓe min kolla ɓe ɓe tinno sukaɓe mabɓe jangga so sukaɓe ɓe aɗa jangga ɗo surtout ɓiɓɓe rewɓe so naati jande fou ɓe kayba ɗum ɓen fa jande nde laato nafa muɗe en
dewgal hana natade saabe suka debbo jande mum école darne ɗum ko holliti réseau RK7 o holliti fa hannen immadraji ana wondi e waɗede yala ɓe pammina saaraɓe sukaɓen doɗi teɗelaji ɗum ko holliti kanko Ali Bawurdi Bari
ɓiɓɓe rewɓe fatti ittire jande kammare dewgal tan fati be ittire jande kammari wi e biddo debbo so jangi nafata jangudo fu waran nafi ngendo wotere ada andi al adaji meden di wonko jabata yoga wi an itta suku mudum so yoni dewgal gonga min bi an dewgal gal bonnata jande de neno suka an wawi fay so yotti dewgal so nati dewgal hatta kanye jom suru mudum pamira wada kontine jande mudu
le sa hen ledin le genne noddir tan 12 ans nukuje kewde to jamare jippina waltene be jippina on nuku sukaɓe mabɓe ko heemuɗum inde muɗum winnama école on nukku ɗum ko hollitti saraɓe yogaɓe ɓe hollitti dabiri fuu fiyama yalla sukaɓe rewɓe ɓe ndu an heɓa jokkude jande mumen archigue tambura kan yo sara sukaɓe jangoɓe goto joɗiɗole ni guenni 12 ans
sa wari an woni mawɗo galle a watti suka e école an daranoto dogu dara yaade e warde bangal ñamri e bangal fuufa fuu hakkille maɗa tawe e suka on wakkati fuufa tawi aɗa wawi wadde mo guide o yaa école on yaafa nanne so ɗon wellake du probléme matériel ngaji kaɓorɗe sukaɓe hono bangal kaye ngaji mumen ardoise ngaji mumen bikkiji mumen yaade sakko ngaji ko janguirta en nanne ɗon duttiɗe lamu ɗum ana woodi jonno hollude ana yiiɗi wattata ɓinguel adama e daranade anda du mawɓe maɓɓe halu do bawdum en ga fana ngad jonon tiidalaji dum yimam di anan wodi hen
libi tekin tobe yogabe be holliti wi imadraj an han wadde sanne yalla yimbe dibbaabe jodi den nukuje bibbe mu en rewbe an heba jokkunde jande mu en be wadano dawon kasin fiyete de government leedi malni fatar 11 ngaji tinno faabo di galleji leddi tiidalaji
sakiraabe di minami lon kebi faamu sanne e de yewtere kollitone nafa jande bibbe rewbe hono hani wadde de yalla ana jukkina jande mu ben neno tan holitaama wiyede kollito goji ana kaani wadde de e sahara be sukaɓe e guɓɓe kollite nafa jande ɓiɓɓe rewɓe ley nokkuje dakoɗɗe e guɓe ɗe ñande ka fuu tiɗallaji ana godi banggal ndiyam banggal ñamduji fa nokkuje ɗoɓe gonna ko fawi dow kabaru jande ɓiɓɓe rewɓe yogaɓe du ana gatte e dewle illa ana pamɗi tawena siniɓe gattama e jande dañankoɓe paami soɓe mawnidu ɗum nafanɓe sanne ley gurdam mabɓe ɓe nafan du galleji mabɓe e sakiraɓe mabɓe ley nde e yewtere hammadi e zabiyatu ɓe kulliti en nafa jande ɓiɓɓe rewɓe garen keɗoɗonɓe
gurna le daka egguɓe hey ko tiiɗi beeten fuf alhaali gooto o heɓude ndiyam heɓude ko ñaama caɗelle ana keewi sanne
a haali goonga hammadi ko ɓuri fuu tiiɗude eɗen kaani miccitaade janngo sakko ko sukaaɓe meeɗen
ngurna janngo ko ɗan ngurna woni ƴewu ko filima ko tan fay nannuɗo e sukaaɓe lekkoy laatige huunde tiɗde sakko ɓikkoy lewoyi
non worri hammadi eɗen kaani dawrude dow muɗum cukaloye dewoye du ana jogi hakke yaade janguyde lekkoy fey ɗo gonɗen ɗo
zabiyatu keɓen faamu ɓikkoye ndewoyi koy ana kaani faabaade inniraaɓe muɗum en e dartude ndiyam e jogaade ɗum miiɗa koye muɗum en jangge lekkoy ana waawi muccaneede caggal jooni
wona hammadi janguyde lekkoy waawa muccaneede cukalel dewe jangugel yo galle yirwuɗo janngo
hono hen
so cukalel dewe yeehi janngoyde lekkoy o annda no janngirte no windirte kañi e faamude aduna caggal du omo waawi laataade jannginoowo naa cawroowo e ley wallude joodiiɓe muɗum e yirwere
ana waawi laataade ka ɗo ley daaka egguɓe ana tiiɗi de
kañum e ɗum tiiɗani en fuu ka janngude ana hokka gikke janngo fey so tawi janngude ley sora lekki kañum e keɓal seeɗa ana waawi waylitinde ngurdam
a haali goonga fay min ɓinngel an dewel wiyeteengel innangel ndiyaa fuu e ngel lanndoo kan saabi heɗungel yaata jannde lekkoy hono no cukalel ngoru ko yaarto ni
ko ɗum fuu jaabiɗaa o
mi walaa ko mi jaaboomo mi e hoora miɗe hulanimo bati o yaara caggal miɗe hulanimo du e caɗeele
ko ɓuri fuu hulɓinaade hammadi yo yoppude ɓe tawe ɓe janngay so cukalel dewel jannginaaka ana waawi ɓameede law e ley saɗɗa kañe e ɓilaare
mi yiyayno ɗiiɗo alhaaliji fuu e majjum
hokkude ɓinngel dewel dewtere wootere yo hokkude o konngol jannginde cukaloy dewoy e ley nokku egguɓe ɗo gonɗen ɗo yo kasin jinal ka wana ñajju
a haali goonga zabiyatu janngo fuf mi yaha mi winnde innde ɓinngel an dewel inangel ley école daakat ɗo joɗɗen ɗo
a waran paama hammadi wallude cukaloy dewoy yaade janngude yo hokkude ɓe jam kani e batane lobbe.
Ahmad e Zabiatu on jarama e di hollitangoji hakkilaji lobbi di ngadon joni e jottake ko biata rubrique invité de la semaine. Ali Mali jande l'école fa handen titallaji ana godani bibbe rewbe ujinaji fa etayde ko hewi yeso an anda wiide kan rafindenagu ana wodi talka ko an wodi bibbe rewbe hewbe ngatete le dewle illa ana pamdi dun ana bonna jandeji mben fu buri le kreduji di kany e le dakorde egube de uddugol ci l'école kewdi du ana beida titalla mudun ko watta fa bibbe rewbe hewbe jande mben bona fa yottade masibaji goduddi le kumin kaltidi e kanko noddirtede Amadou Samake o kejjado jande le UNICEF o holliti en hon kabaru jande bibbe rewbe wori le mali titallaaji godudde hedon haani waddede na hedon ko UNICEF wondi wadde do gollidinde e kanan ko be leydi meden di fa yottade gollidibe mudun yalla bibbe rewbe ana nanne e jande l'école nationale nati du jande mben no tabitirta ke en ko wi do faccitango Ali Cissé.
La scolarisation des filles au Mali a connu des avancées mais elle reste
jande surbabe rewbe le leydi mali wonko yihi mudum yeso nga fa ham ko tewtete ko ka hebaka sabi titalaji yogaji bilide nedda ku fa to kebal rafi potal ngongal hakkun mabbe bangal jande ana mawni sanni yoga e mabbe fuddam yottinta rewbe mindi be école adadu mu em buri hewde burde worbe mindabe tawede ko woni hakkun mabbe heewa worbe kanyum em buri waddade jande burde rew talka ko uri futo yimbel egube ude jonde mu em be ngala bawde sanne daranaade jande sukabe mu em do ana wada so hewbe e surbaabe rewbe yalta kanyum en du fa laaba école tewta gollude nadu yoga e mabbe ka jaati ana watte ele dewle yalla na heba no wurda faadu darono sarabe mu em fedde UNICEF ne laawi tati won ko jogi fa sakko dewle sukabe fa sakko du ko be kebata deedi taybe jonaayi goowa mudum ni janyeli di woni ngaden tebe dum waajoji ben do yimbelle ana wadene dum faabe kaltene nafa ko woni e yoppude surbaabe rewbe heddo ele jande min kollitam be wiide dum wataso be ngura ngurdam mo mbaawi daranaade hore mabbe mo mbaawi reenaade le mudum du titalla mo leedi mali wondi fewde mudum o bangal tenangu o kalaatke sababu uddude cuudi di kolji unay didi teme tati sappo enay dum wadi so sukaabe ujinaaji teme de jeegoyum be hewbe mu en fu surbaabe rewbe yaata école kasen fi dum wadi du so hewbe mabbe tawte gube jogi be kaborde fa wawde tawtande dum jogolal fedde UNICEF de ele faaba mu ya gullirdi kewdi ana jogani ben do sukaabe hejoji jande nibi gadente e radio fedde amende ana wada imadaraji du fa waajo jamande edu kutteje ko woni e wattude surbaabe rewbe dewle tawi be jottaaki noddango fedde UNICEF watta fewde laami be fa yotto saraabe kay gullijibe amen ka fu ni woni be paama wiide jande na faamu dum ana momni sanni de leedi mali buri fu surbaabe jande mudum e hore mi ngaram jukkitaade imadaraji amen dido fa sariyaji denoji surbaabe rewbe heba bamede sariyaji kadoji be gatte e dewle taybe kibbida e dubi sappo e jetti du fa bami noddango mi gatta fewde saraabe fa yotto janyeli dido woni be paama wiide suka debbo yaare jangoyde ye hakke juude mudum wurde ne nokku de ni do do yo hakke e juude mudum subaade ko yidi wadde e le gorda mudum do yo hakke mudum de timmoode dum mi ngadam noddango fewde e goldibe amen pawotobe men bangal jawdi faato kaahi gollirdi jokkito e madara mu en o sabi le hokkondirgol juude amen tam watta so kumi tawtata ko hebe dum do watta so chugalel devil fu hedin taake seram
ensemble veillons à ce qu'aucune fille ne soit laissée de côté.
Amadou Samake kejjado hala jande le UNICEF men jittima sanne e hollitinde ko woni hakkilo maada faama Amadou ima daraji UNICEF wondi wadde e gollidibe mudon fa yottade laam o en jatta ko joni ko mbiata artiste invité de la semaine sakiraabe de yontere meden belti sanne e bisiminde na du wiide e kanko bisimimi o lekki mawki no mbirumi on le fuddode kabaruji di o ma andale leedi meden di fa yaade ciagal mudon leedi tuba ko be tatteji di fu o gollidi du andabe sanne joni inde ande en hon Ali Farka Touré andado sanne le lenyol korborobe e fulbe o jimowo njiado le saha leedi meden di jimmako di ko buri hewre fu ana fawi do demle di lenyi di ina mila tan on kibi famu homo woni momi kalta hala mudon non jati yidum afel bokum kededen o joni ko lanundirmi e afel bokum min jeifa li galle makko andi komi kalti
awore rewme ale tolo to jaji na zure yae baba na zure yae baba na zure yae
bi famu hande den tawda do e kalhaldi ngari mawdi e afel bokum mila hedi be ga fu anati de dande afel bokum mo fulbe afel bokum mo motti afel bokum mo tumbudu mo nyafunke eden beldi sane hande den tawde do e makko e ngari faale galle makko cebani kalabankoro afel bokum bismillah mara da selli hono gorde golleji
wallahi ba so alhamdulillah jam tam
joni kay fa fulbe beede andude ma fulbe na andima de heddo be maka fu nanbe dande ka fu milatana beldi sanne joni hedon ko biyata fulbe hedon ko jooti ta
fulbe ta fulbe mi jooti pula ko fu
e homu na afel
afel nyafunke wa jaya inde am jaati ko hamadun bokum kammi andi tere afel bokum ko inde artiste ni non wallahi
afel hono warde jimi
wallahi par hazar hazar ko
par hazar
wallahi mi andano wallahi mi jimo mi gollo mi fonctionner kiddo yi retret fay boya sanne duram sapo e joyi yehi retraite joni sutti
nan afel ko wonno jimi dum fu na afel e fonctionnaire golle lamu wonno
fonctionnaire gonno mi wallahi fonctionnaire gonno ko jimo gol ka takki kam ni
nan fonctionnaire a janguno école le jande mudum
mi jangi hono agriculture
ok
numéro
d'accord numéro fuddo ne jaati hono ngarduda e jimi di jaati hono
wallahi kamari harber mayga ni harber mayga o woni professeur mo e jimol kanko tumutu o jeya de kan wonno secrétaire kuma na nyafunke les années 60 tono wonno commandant de cercle donc harber mayga kanko ikiti kam jimi mi joki mo sanna du wallahi o walli kam no wawri fu kanko nanni kam e jimol
e guitare na
e guitare o du kanko nanni kam e guitare ko ikiti na ko guitare
o nanno hono wardi gollidal maada hakkunde maada e Ali Farka Touré nanno
alika ko sakiti jimi ali taw mi duubi sapo e tati hono sapo e tati ni sapo e nayi kanko tan woni le nyafunke jogo guitare nanno sukabe fu ciagol makko so neddo yimbe kirti fu
to makko njaata
to makko mi njaata nanno mi suka so mi na mo wari to ali to o nela kam namo mi imina te makko sakiti ko andi ka o suka ka o mo yidi musique ni
o mo yidi musique
no noddi kam weri gara makko
nan ay ali on andindiri ciagal mudu wonno ko ay arber andindirdo de ekitida jimi
ko
arber no ardina
ayo jabe arber ardi
me fuddon ne mawbe se be jabe ladda jimo na
be nyaba ya bada be nyaba ya bada fe joni so ni me fu o gorko ka ne so no suka ne dani mo kana wilde ka joni mi pamayde mi pammi mi nayilno do dum woni ko be pamayo mi nayi
nan album ngaji ne hon fodi ngadda mi dani tan kana hewi sande de
joyi
album ngaji joyi ngadda nan le jimmi maade din ne hedum woni ko burda halde
do wallahi fulfulde dum buri mi
fulfulde ga
nan yinde koy mi nanta fulfulde mi nanan fulfulde mi halta fulfulde gasa ana yurmini koy wallahi
dum ka ko waddum de sabi le korboro burda mawnde
dum sabi dum koy
ay me jimmaara din e fuutin
jimmaando e fu fulfulde
fulfulde nanda ka fu wiyata yalla fulfulde ka
so mi nangi jimol fulfulde dum fu anda min kam pullo jaati mi muyni dum
wallahi non jaati
ko sagiti ko vraiment latigi golle ko
non non joni le puɗɗuɗa le hen wadde hande tiiɗa lay seeɗa wonɗi kawruɗan
wallay mi hawrite tiiɗa lay seeɗa tan koy seeɗa mo a ko Allah feccanaimi fuu a heɓata quoi sona ɗum ka ko artiste yiɗi fuu wallay min kam mi heɓi wonko keɓmiɗa
jettoje Allah
wallay jettoje Allah wallay wonko keɓmi mi sawrete meere mi hokkete kalis kalis joɗata min won yimɓe ɓi adama sa heɓi yimɓe fuu
wala fuu
ko ñakkimi
wallay wala ko ñakkimi
ɗum tan joni ka kabaruu studiode hunde ñakki kam natiri ga yaltiri ɗum fuu mi laataki fa gasa tanno sona so tawi mi laatikino hono farkane wona ɗum ka fuu tiɗɗal fuu wala
non jaati
wonna kam
mais joni sa aɗa haaja wadde album an ɗum ka tiɗɗal
tiɗɗallay fay fay
seeɗaa
somi wo morceau fuu mi yaha mi noddam wiya farkana goɗɗo mi wiyami aya mi heeɓi morceau ngaji de mi waɗa mi wara e studio mo mi waɗa enregistré
eyi ɗum ka tiɗal muɗa
ko joɓami tan musicien ngaji ɗi momi jeeyaɓe donc ɓe ka yoɓete
ɓe ka yoɓa
ɗum du mi heɓan neɗɗo yiɗo kam don
ɓaminima charge
mi ɓamini ka charge ɓe wallay mi heɓa tiɗa Allah fewi illa puɗɗumi fa warde hannde ka joni mi laato artiste mawɗo aya ɗum mi taganaka
no alaata artiste mawɗo
arsu kam ka wallay mi heeɓi
dafil tawi alaata arsu ayande e artiste mawɗo de hannde n hono maɗa li mali na famɗi koy
hono ko ñimmi ko hono farka en salif en
way ɗum ɗi pecc way sévére sévére wallay
ɓe keeɓi darga
wallay keeɓi noon jaati noon jaati mon fuu ko feccana
ayyo min kam feccana
mon
feccana ko
ka e garan keɗɗano ɗo gaccel gongol kase
tami bammarare mi warda Allah rena nandi madade ji bata bali di ma popi bata mi warda Allah rena kamudo bangure
ene joni heɗoni projet ngaji maɗa
projet mi yaltan joni nde balɗe so Allah jaɓi noga sappo e nayyi
ɗon lewru janvier
o lewru janvier mi yahan Angleterre somi warti fuu joni kam mi yaha e ley Europe fuu so Allah jaɓi avril mi yaha Europe
ɗum caggal toon ndu ɓuuri ayo horsinede de fe sona dina malli o joni fay sa waɗi concert organisé
mi daaro kalisi mi wara mi ñaama ga toon ka
nango a kalis tubako
ayo jaati somi wonko kemmi fuu wallay fuu ga ñaamete
aɗa andi duuɓi kewɗi joni illa 2012 ene mbawide ko ɓuuri duuɓi sappo joni leydi men ndi ka rafinde nago ne woodi fa yimɓe hewɓe joppi nokkujum ene wiye déplacé e tan heɗoni ko mbiyata ko déplacé ɓe kani waɗanede na wallede
ɓe piya dabare ɓe gar responsable ɓe hono ɓe mbiyata ɗo kanankoɓe leydi mine ɓe anda ni jahoɓe gobɓe ga o ɓe ɓe fuu malien en min kaala min kawra
studio tamani équipe muɗum min gariɗo a sakkitake min a bisimi min fa gasi min beltake sanne min jowtima ndenno heɗoni joni farde meɗen seedi to hono ko mbiyata e malinkoɓe heɗotoɓe ma fuu
mo min fuɗɗoɗon studio tamani pulako fuu hettina tamani studio lobbo noon Allah waɗi mum barke du joni pulako miɗe ñaago on duwawu nde mali fuu ɗo gonɗa e leydi ndi fuu tiɗalla ka wallay min jii tiɗalla ka ɓe tinno to baasi woni fuu ɓe goɗɗo wallahi wala fu ko nafat en fu en goto en fu en sago goto vraiment pula ko wala mi dayi pula ko tan
pula ko den yidi ma fen afel boko ngina nyaago malin ko be duwa wona nyaago fulbe duwa kanyin no wanna fulbe duwa
wallahi nyaago wallahi
no wanna maldi fu duwa Allah warti jamle Allah wartini jande leydi meden ni sakiraabe do kaduden e gaajati meden enen afel bokum e jooti mo sanne e joni farde meden seldi nile e dokkam kassen micro fa hande den
jaggaajo anka journalist lobba jaati wallahi ani tiyamma
tiyamma afel
wallahi vraiment welti ayamma
fel bokum en bien a jaraama e jabbude ma bisminde min faali galle maada sakiraabe hedotobe milon kibi faamu sanne do kabaru o gorko ndikal haldi e le jimobe mali o inde ande fa joni ngannamo daw Allah accumo yeso meden fa boye en jotté joni rubrique chakitoto don ko mbiyata proverbe de la semaine janginde gorko goto yo janginde neddo goto janginde debbo goto yo janginde leydi fu ngulondi bandangul mi cubi handen dun an holla wiide janginde rewbe nafa mudu ana mawni sanne sa jangine debbo wana neddo goto tan janginninda sini debbo janginama nafa mudon ana mawni sanne sabu dande mudon ana mawni le galle e le leñol kabaruji galle kabaruji leydi ana darani cellal le galle ana darani jande de fa hono gondal beedirta nyibude himbe yor kolliti en hedon ko pami dow kabaru ngol bandul andi ko be bi
sa jangini gorko goto neddo goto janginda sa jangini debbo goto leydi kibbi jangirda sabab majunde rewbe ndimata himbe to rewbe ndimi so be ndimi ko moddi leydi ndi fu moddi so be ndimi ko boni leydi ndi fu boni
fama minka gorko kanyum heewa bangal hono niude le galle na feeso anne atawan kanyum ka hono bi woratam burna yanade me debbo kanyum buri hawjaade suudu ko wari fu do mu wartata donc kala goto fu mo neuda misal debbo so morimi bibe rewbe anay bamaado mabbe fu hono ni irdun ni do yeyi fu kanyum do non ne irta yaade sa an jokirno non leydi hoobirta ko e fama min kan non non
aduna o paale nayde fu do debbo juudi diina debbo kanyum habi diina so wawti diina woni ko andumi le fama sabi debbo kanyum ko moji ana iwe mako ko buni ana iwe ma hunde fu do ko jiida hebi biddo fu do e debbo habete gorko ka fi kuni wallahi
na haale yorga debbo goto woni aduna sabo debbo woni suudu debbo woni galle debbo woni hunde fu lobbo fu ana iwe debbo tayide seytero fu debbo iwata wali ana he mobbo ana yiwa hen sekuji ana yiwa tan sa jangini gorko o tan jangete goddo jangata
sakira meden wombe yoru min biyan onon tiabu modon e ko woni hakkilaji modon paamama do gol bandul kedjaade men gondo ton kanko baamo kebe kanko min joti mo sanne landade be himbe sakiraabe do kadude kabaruji di handen e de yewtere faabundiren do gondo le malfu e mangal mudum min joti on heedade de yewtere faabundiren e min Ousmane Niall Boule yottinanon do kabaruji di to boggi jande to e ajaratu tarawre woni en ton sakiraabe wassalam.